mbali baby. Maisha ya ndege angani tupae, inchi zo mbali mbali tutembea, nikuonyeshe maisha ya ostar vile unanga. Hey, dance na mi moto moto baby, wanifurahisha roho, wanizingua baby. Dance na mi moto moto baby, wanifurahisha roho, wanizingua mami. Tutapiga sherehe, tutapiga sherehe.
Kesho tuko kule, utamu wa maisha duruhi. Yeah, 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 yeah. I'm up, up and away. Kahawa tungu na pemba tupajue, mikufu na pambe za manoti. Yeah. Nikutunuku, BMW, just to tell you I love you too. Spoil you a little. No, no, nikuzidishie urefu tabasamu, na madini zaidi ya fahamu. Na bado halafu, eh, eh. Tutapiga sherehe, tutapiga sherehe. Tanta katika na mi, katika na mimi, yeah.
Nani analipa?